ate nno we bagenda e South Africa ne maama we alyoka akomewo neyo diguri y'emyezi ebiri ogangame buno we baatuukayo we baakomawo cause bamala 2 months we baakomawo komamu enamugamba sina nkuwulire nalabye nga first of all yo talina sente mute tufune omusajja omulala mamwe yamusalira mamwe yamusindikiza juga n'empekezo okujja mu tuma mwe yazigula yona namaliro gye badde balaga okujja embuto zonna zaakajjamu omukaaga zemmanyi nyina nga yamutwalayo olwali lwa musanvu kati munange era nga banyumiza mbu a few weeks ago omusajja yagenda n'amugamba mushira njaga kukwavinga sex naawe nkwe 10 million kati nga neyebuuza kuba iyana ne family friend waffe ko iyana namugamba it's okay go for it naba just 1 hour atakwa 10 million zo mushira n'agenda wamala okumwokya amasiro n'avaayo mu wiiki omwezi gonna baali balya buli ku Serena tebava ku Serena bali eno bali eri then some other Sudanese guy mbuno yamugambye to sleep with her akoleki akeza sleeping naye for sex amugulire motoka munakyo yakikkiriza yagambye agenda kukikola gwe kiri wali